be school, no school, I'll bring whatever you like, yo. Aumini wanachokiona, wote wanakula kona, muguzi na sepa lafu wagonjwa wanapona, wanakupa na fukuta, iba donipo mfuniko, kubwa kuliko, toka mabara ya sauti, lazimu nipe saluti, nukonga, ha, na sio vinguguti, unduno, yo mjengo, yo, kinachotajika ni malengo, wezi kuinda kama simba mdomoni unapengo, pengo.